Mkutano tukatadaka majengo kutakatakataka. Moganiza katakataka. Oscar Damando takataka. Kabako kankalumbisa
takataka.
Tienas
thank you.